Life Music.
Kalizima, Mr. Sambate, Bobo Tulandila Muni.
Mastermind all day.
Yeah. 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 Walala, walala, wala. Walala, walala, wala. Wakai banwa mo, wala. Wakelo balwala, wala. Walala, walala, wala. Walala, walala, wala. Tenge chalwala, wala. Na DJ alwala, wala. Yeah. 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 Hey. Tamba black table na bapanja po. Kamkuno no ifinya so sangwe po. Tupange seko. Ifya kupungwa na kuno teko. Wakai gai wale panja po wala. Wakelo vape na balwala, wala. I swear ya tete filondolo le. File mpela fia ngo angongole. Apa nomba mwuzi walwala wala. Iwa wii wala welisha pofe bangala. Webe na piasha na trisha na mwangala. Kuno ni wala ufile fe kushansha.
Yeah. Yeah. Yeah.
Walala walala wala. Walala walala wala. Wakai banwa mo wala. Wakelo walwala wala. Walala walala wala. Walala walala wala. Tenge chalwala, wala. Na DJ alwala, wala. Ukumfa wino niwe mwine. Tuaka no kunu inesha bene. Isikunu chaulatele muka bene. Pantukuno, ekuli umwine. Ifyongo mumalila ngoma wala. Ifyalo piwa mano ove. Erote tumoneke wachave. Mumbafu gaulino ove. Ifyalo piwa mano ove. Erote tumoneke wachave.
Wala.
Mumbafu gaulino ove.
Yeah. Yeah. Yeah.
Walala walala wala. Walala walala wala. Wakai banwa mo wala. Wakelo balwala wala. Walala walala wala. Walala walala wala. Tenge chalwala wala. Na DJ alwala wala. 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 We feel good in the time, man. Managers in the building. Hey, Mr. Arnold. Joe Fully Enas. CEO, Ichalo Chaba Sungu. Commander FK. J Wow. Kopala Kapsi. Liu K Plus. Major Zambia. Us. Iwazumu Mulenzi. Debilize. Hey, Bashi Pupu, we got another one.